n'ebe ndị aṅụrụ ma na anwụ ngwọ ị mara na ndị ara bata. Onye nkịta na-achọ ọsọ adịghị ahụ ebe ọ ga-ezu ọsọ ya n'ugwu ọjọ. Chelumo, ihe anya m furu na ọnụ m ekwu ọma nka na-aga. Onye na-apụ ala na-atụ aka nwaanyị chi slipas na-akpa ọsọ. Unu makwa n'osugo owu sara m n'obigo. Oru mama achago ka emicha achọrọ igosi m ose ma n'ọkụgo.
Daro eba ni do I confession now one plus in the chain of kumo. Hey chopano developer so cheese throat. Zuzuwe we can only beans na moy moyo tabani si ututu ibem na trego na to look at your mo. Did the port get here la mi access code. Chidube become like magnum. In our mi sit up and I'll add the lum. Overseas by seeing gonna paddle on it is ever leak but the batten was all governor with commerce D7 CRK B7 economist D7 government EA English D7 massive C5 to the Miss Monday Zuanike.
To be more.